Nexus. I just don't know what lost you at.
It's Nexus, baby.
Hey, give you money. Rush.
I call you first time, baby, how kupokea. I call you second time, baby, how kuongea. Akili unaichanganya, homi na ufea. Keep calm, slow down, kidogo.
Staki kutukana, staki kuongea. Bila unavyofanya, minaona fair. Mambo ya kitwana, japo siongwe this time. Like no.
Sama mambo na yale alikuisha. Ukaseme, ukasema tuanze ten. Sagrafa mbona unayarudisha. Sofisha roho, baby, go, oh, oh.
Tatizo lako shako zoesha, uendelee. Ukikosa unarudi, upunguzi bali unazidisha. I don't trust you no more, not a who.
Hali sonzuru na kizidisa kibura ya mateswe na choma. Ila wepo unaona, ila mwaza kona koma, koma.
Sina kibuli kiukweli ila pia sina moyo wa chuma. Baby ukikosea inauma, nina moyo.
Tufanya yaisha tuendele. Sija guaga watekele. Kama nyundo ni gongele.
Okay, nina unanitisa baby. Oh na na. Mwaza kumi sita kibita baby. Unajifanya drama king, unachosha balava. Viatu vyangu mimi first. Sinaga saba mala sabini. Miswa na visa wala iswe.
Oh baby no, sifanye vyo. Usiye sabu kaisabati. Take it slow, tunayamaliza. Na yanakuisha.
Wengo, unajitakasa. Ila wepunda mateke ni pacha. Unajibunga kobe kumbe kasa. Oh baby unanichosha. Sinitishi na madrama. Mapicha picha pata shika kupigana. Mabisa bisa yote inamana. Na yote tisa usioni na kubana.
Basi tufanya yaisha tuendele. Sita guaga watekele. Kama nyundo ni gongele.
Kukini na unanitisa baby. Tufanye ya meisha, baby.